CK Music Promaster.
It's another 24 Records production. You heard?
Two City per City. Cha, cha, cha. Massive movement.
This shit is a simple.
Say, turn it.
Uche mami ulea. Ulea. Uche mami ulea. Hey. Ulea.
Yeah, Zambia kuchalo.
Kuchalo, kuchalo, kuchalo.
Zambia kuchalo. Lelo ni weekend plus tiri na chipati. Wagai na wagelo ni kubwela kuma dance. Lelo titiri zangati Zambia wina bola. Tia provide ya kale mowa na makokakola. Alo wa sister tulea. Pantunga mwashala tuwala senda venalea. Bas fulu fulu la maslea. Ama guys kwa lava sanga uku tulea.
Yeah. Uche mami ulea, ulea. Uche mami ulea, ulea.
Yeah, Zambia kuchalo,
kuchalo, kuchalo, kuchalo.
Zambia kuchalo,
kuchalo, kuchalo, kuchalo.
Taufa iko kushala,
hey, hey.
Ukushala, taufa iko kushala.
Kuliva gelo siku mashota bagai hai. Kukapaka chevi mowa na vibrai hai. Nipe pombe na soda noti yo chai chai. Mimi nilewe paka kesho na bagai gai. Havale ya vale ya panomba 20. Chili muzali bebe bakali mu 20. Lelo nifopo paka chewi na fente. Pakali tente.
Uche mami ulea. Ulea. Uche mami ulea. Ulea.
Yeah, Zambia kuchalo,
kuchalo, kuchalo, kuchalo.
Zambia kuchalo,
kuchalo, kuchalo, kuchalo.
Taufa iko kushala,
hey, hey.
Ukushala, taufa iko kushala.
One two, hey, one two, hey, ah,
ukushala, hey. Wisakama na we kuno ni kuchalo. Love, kuno ni kuchalo. Ino nshita weta kwa bokushala. Tema wanu, ava nobe tabashiala. Hete chitenge nangu chitambala kaka. Ubalange kati mami ulea. Umusa na obe mami ni passport. Two city pa city tapwela hot. Uche mami ulea. Ulea. Uche mami ulea. Ulea.
Yeah, Zambia kuchalo.
Kuchalo, kuchalo, kuchalo.
Zambia kuchalo.
Taufa iko kushala,
hey,
hey. Ukushala, taufa iko kushala,
hey, hey, hey.
Ukushala.